zalanga mulungi akusinga baba. Teba zalanga mulungi akusinga baba. Eno yendagano yesembayo, joli jikume butibiri. Ongambo njagala nyo na ye, tewali kigambo kikakasa. Bikolwa byebiraga byokka, ngamba kyoyagala mbeere, ngamba kyoyagala nkole, zemmale nkwagale. Tebazalanga mulungi akusinga baba, kusaba kwagale bw'omu. Kumanze manyi ekipimo eky'omukwano gw'oyagala. Nze mmanyi ebikunyumira, nze mmanyi ebikuwoomera, ebikusanyusa nze mbimanyi taata. Tokkiriza mpekera. Tebazalanga mulungi akusinga baba, kuuma endagaano. Fuba kunyweza ndagano, gwe mulimu gwokka gw'olina. Nja kukwagala nnyo nze nkukakasa, nja kufumba, nja kukulabira. Eyo gye mpita kutambuliza mu bbanga, oli kya muwendo eky'okunywa ekirungi. Tonsumatukanseka ne zikulonda. Yehe, tebazalanga mulungi akusinga baba, kusaba nkwagale bw'omu. Kubanze nina ekipimo eky'omukwano gw'oyagala. Nze mmanyi ebikunyumira, nze mmanyi ebikuwoomera, ebikusanyusa nze mbimanyi taata. Tokkiriza mpekera. Tebazalanga mulungi akusinga baba, kuuma endagaano. Sirina kutya kwagalira mu mateeka, kubanga naawe onjagala. Wampa obuyinza obukunywesa, nakuwa obuyinza obundisa. Nina obuyinza obukubika, abazadde bo basiima, n'abange bakkiriza. Tennazaalwa mulungi akusinga, kakasa. Tebazalanga mulungi akusinga baba, kkiriza nkwagale bw'omu. Kubanze nina ekipimo eky'omukwano gw'oyagala. Nze mmanyi ebikunyumira, nze mmanyi ebikuwoomera, ebikusanyusa nze mbitegeera taata. Tokkiriza mpekera. Tebazalanga mulungi akusinga.